ukeneye gusubizwa noneho mwami uyu mwanya turabihamya usubije gusenga wacu mwami warakoze Dawide byose Yesu Dawide byose nibyo bintera mushimwe nibyo bintera gushimwa nibutsa uwo mpuye ntafite ko na ruguru Yesu Dawide byose nibyo bintera mushimwe nibyo bintera gushimwa nibutsa uwo mpuye ntafite ko na ruguru nibyo bimpa icyizere ko nibinduza bikora Yesu Dawide byose nibyo bintera mushimwe nibyo